Ebyo nga tubitadde ku bbali ne wankubadde ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi mu ggwanga ekya NEMA kyayimiriza ekikwekweto ky'okumenya abantu abagambibwa okwesenza mu ntobazi bo abaamenyerwa amayumba gaabwe mu bitundu by'e Kawala ne gye buli eno bakyasobeddweka ne mu kibira. Abamu ku bano bukedde famu embuutikizi beeyogeddeko nabo ne wankubadde ng'amayumba gaabwe gaamenyebwa NEMA bakyakonkomalidde mu bifo ennyumba zaabwe we zaali nga bagamba nti tebalaba wakudda mu kiseera kino. Bano bategeeza nti bakyasobola kukola wadde nga n'abaana baabwe okugenda ku ssomero okusoma nti era basiiba mu bifo byabwe we baali babeera nga batudde nga balindirira bazirakisa abasobola okubadduukirira basobole okufuna ow'okudda kw'ossa n'okufuna ekyokulya ekiyinza okubabeezaawo. Bano kati obudde bwe buziba basula mu ttenti era kw'ossa n'okweyambira mu nsiko ezibaliraanye okusobola n'ensiko ezibaliraanye nga bagamba nti singa enkuba etonnya mu kiseera kino obulamu bwabwe bwolekedde okubeera mu matigga. Bano basabye abazirakisa okubafunirayo kasente basobole okupangisa amayumba mwe basobole okudda basobole okulaba nga baddamu okukakkala by'emirimu gyabwe.
Najja kukolerera baganda bange okukweka mulindi Musoga. Nali mufumbi wa mmere nga ndi wa hoteri. Napakira ebintu byange mu kiveera amasepiki, masowaani n'ebikopo. Byonna byabbibwa, sente za nabba njasaafunako, twali mu kutereka bintu ebyasigalawo ebyasigalawo. Kati ndi bwerere n'ekyokulya sirina n'ebizigo sirina. N'okugwawo nagwawo ni magumba merere. Ngwendi gwendi n'ebintu naterekesa buterekesa muntu ankuumire.
Emera gye tulimu mbeera mbi nnyo. Tusula wabweru, nsiri zituluma, tubonabona, tewali na toyi wanona, abantu basula bweru, tewali na balaga. Tugamba tuli mu mbeera mbi tugenda kufuna n'endwadde ze tutamanyi eza kukolera. Tusaba buyambi, gavumenti etuyambe, etutaase, oba etuwa bibanja byaffe etuwe, oba etuliyirira etuluyirire. Twagala bwenkanya mu bibanja byaffe, bwe tetulina gye tubaakaza kirala. Ne batugamba enjanja ebannange tubaliyirira, bwe tubajja tusangawo wano, tugenda kuvaawo, naye nga tebatuwadde bibanja byaffe na kutuliyirira. Tetujja kuva wano egirabye miezi kikumi ja kusula wano wabweru mpaka nebanaja netufuna obwenkanya.
Mtuduukirire abaana baffe balwadde, ennyumba zonna baazimenya, tetulina be twajjamu wadde n'ekimu. Tuli bubi bannange, tusaba ku buyambi. Buli ayina obuyambi bannaye atuyambe atudduukirire.
Ku lunaku lwa Mande, Road Mayor wa Kampala, Engineer Ronald Nsubuga bali mwezo n'olukiiko lwe bavumirira engeri NEMA gy'ebadde etambuzaamu ebikwekweto bino era ategeezezza nti enteekateeka yaakukolebwa okulaba ng'abamenyebwa amayumba gaabwe bafunirwa ow'okudda.
Eno miliyoni emu gy'okwata terina kyesobola kutereeza bulamu bw'abaana. Abantu tubalese twalinde tubafunire bantu watuufu bala nga bali mu ki tubasi. Then it took selective application. How do you want to do that? You can't do that. You can't do that. You can't do that. You can't do that. The rule of law is the equal enforcement, unselective enforcement of the law.